ufunde ukuvula inhliziyo. Awubafuni asithathe kancane. Awubafuni asithathe kancane. Awungobali into yomdanso ayomkhulu sayiqala sibancane. Awungobali into yomdanso ayomkhulu sayiqala sibancane.